Atuye kuchikohanyo cha 17. Kubara mubhuku rya Daniel chapter 6 chandano cha 1 kusika ku 13. Miaka niyaka inda kwabola mwemi utegwa Dario. Walo wali komene akambo ka Daniel. Dario wakali jisi basirutwe botatwe balo avo ibakali kulela masi akwe. Nkabela Daniel wakali umwi wabo basirutwe. Pao bonse baru patipati te bari kumuyanda Daniel. Pao bari kusoleka kumubejezia kuti Daniel tayari kubereka kawotu. Pesi te bari kujana nechivacho mwe. Kukumanizia bakati tatukabi tukachikohe kubejereza Daniel. Chitakuti kakuli chintu chijatirizia munawo waleza wakwe. Pao bakaunga kuli Dario akuti. Atupange munawo oyo utayoba mbururipe. Walo oyo muntu ulumba izia akukombaleza umbi kutarindiwe kwa mazuba ali magumi otatwe abola uyo walirwa mubaravu. Dario wakayeya kuti oyo wakali munawo mubotu ponya wakazumina. Kabera Daniel nakahwa munawo mupya wakali zikuti takoyo uchirira. Kambo wali kukomba ali mwakuhugamina kuyoleza omwe wa masimpe. Daniel wakari kukomba zindi zotatwe abuzuba. Kurumba kulireza. Balo abo basirutwe wakaunga kuya kwambira mwami kuti Daniel utatobe limula omupyamu.